Kirui, he says she only a Bembe Gay. Sioni, sisiki, akili, aituli, sijui, kwanini, upo, moyoni, nalochangwa na vamanga, banonjika, banaya, noinena uonda manga, shiche kama to emana, nalochangwa na vamanga, banonjika, banaya, noinena uonda manga, shiche kama to emana.
Isaka mwana tata wane, ashichange obe. Isaka bibuchi vyane, ashichange obe.
Dema wane ngongele,
ngongele.
Ailo ondo wane ngonyele,
ngongele.
Inonge mtema wane ngongele. Mapenzi hakuna nilicho kijua. Umenifundisha mapenzi kichwani yameingia. Baby kuhusu mapenzi hakuna nilicho kijua. Umenifundisha mapenzi kichwani yameingia. Naona njika no walobe, wase washie no vanobe. Wane mtema na wawaobe, bongo ngele ma. Siwe inaona kumero ono lolele she. Shie lao aona njaka mwana wa inove. Siwe inaona kumero ono lolele she. Shie lao aona njaka mwana wa inove. Isaka mwana tata wane, ashichange obe. Isaka bibuchi vyane, ashichange obe.
Isaka mwana tata wane, ashichange uwe. Isaka bibuchi vyane, ashichange uwe.